da ulivyo wacha ende, asiyekupenda ulivyo wacha ende, asiyekupenda ulivyo wacha ende, asiyekupenda ulivyo wacha ende. Oh yeah yeah, inziki ilianza dandora, ili place walita wakora, my dream ilikuwa kushika dola. Zigwembe ilichezo, wakanitisha mafeva, marafiki feki walinitafuta, wanataka kitu ya kutafuna. In my low life, I'll never diss a man. In your low life, yeah. Asiyekupenda ulivyo, wacha ende. Asiyekupenda ulivyo, wacha ende. Asiyekupenda ulivyo wacha ende. Mapenzi haina kiburi, mapenzi haina malipo, penda tu, hata Mungu anatupenda bure. Hivyo tu, nikishikwa na shida nishike, usiniwache we. Kesho ni wewe, simama na mimi, usinipende kumbali. Asiyekupenda ulivyo wacha ende, asiyekupenda ulivyo wacha ende, asiyekupenda ulivyo wacha ende, asiyekupenda ulivyo wacha ende. Dandora, ili place walita wakora, my dream ilikuwa kushika dola. No, what did you say? I'll never make it. You're my family, walini seti. Mapenzi haina kiburi, mapenzi haina malipo, penda tu, hata Mungu anatupenda bure. Ni hivyo tu, nikishikwa na shida nishike.